basi ya Tesla kwa mama yangu. Yani leo tuko shere, 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 adina waze. Ati leo tuko shere, 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 vako za waze. Ilife ni tamtam, na chekika heta kamechoka kunifuata. Squeezy na livi fresh, nilifungwa second chapter. Koligi moja safi, squeezy rafiki yangu ni pasta. Ila ine naga distract, cheki na move faster. Higari na yendesha weza ni na pace. Na vile ni medes, nekadi make up kwa face. Na washangaza sana, na shindwa kani memes. Nata bado niki mess, na really strong kwa rest. No apologies, nasema yes bana. Na courage moja safi, utadhani mina kukana. Ila ife naga balance, uko down wana kupara. The same people wali kujua, ndo wana kutakia mabaya. I don't care, shanti bobo niko sawa. Napiga wera, nkitoka, napiga shower. Na seti utani lilenga stories za dawa. So squeezy niko focus, tebu nipeni mabawa. Nikitesa, ni pesa zangu. Surprise ya Tesla kwa mama yangu. Yani leo tuko shere, 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 adina waze. Ati leo tuko shere, 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 vako za faze.
Tunaingia shere na crocs na molipo. Tunakunywa cake na chesa ni people. Tukidai game tunacheza ludo. Truth or dare, kasha lamba nyundo. Ni tricky, ni risky na bidi. Nyubiri sherehe Jumapili. Kwa wiki hamsini, hamsini. Dadani midini. Inua tumbla, inua haga. Lean on me, ukona bam bam. Inua tumbla, inua haga. Lean on me, ukona bam bam.
Nikitesa, ni pesa zangu. Surprise ya Tesla kwa mama yangu. Yani leo tuko shere, 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 adina waze. Ati leo tuko shere, 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 vako za faze.